Baba kulembeze mu disitulikiti wa Kiso okulina abaka mu parliament batukiza butoka ufuba okutaasa obutonde bw'ensi obusaanyizibwa w'abantu abeeyagaliza bokka ngakati obwanga babwolekeza ekibira kye Nnonve mu Kakiri Town Council oluvannyuma lw'okitegeerako nti waliwo abeesomye okukisaanyaawo ne beewera okufuna obutanya ggwa nti bagenda kukkiriza mbeera eno. Sabo Fred Mugabi.
Omubaka omukyala mu parliament wa disitulikiti wa Kiso Betty Ethel Larima asinzidde mu kulambula ekibira kino kye Nnonve mu Kakiri Town Council n'asaba akulira abakozi mu disitulikiti Chief Administrative Officer Judy Makabukenya wangobwa ekitalo okuwa kila miso ya mazi nobutonde bwensi okusazaamu bunambiro buli yafuna ekyapa ku kibira kino mbenyi wa mateeka kubanga tebayinza kukkiriza kibira kusanyizibwawo era asabye banna wa Kiso okwogeza eddoboozi limufu okulaba nga bataasa obutonde bwensi.
Tusobola kukkiriza bibira bikyaliwo ebibira ebiriwo ebikini ebisigaddewo aye nabere tubimalawo bumazi kubanga buli alina ekyapa buli yafuna ekyapa mu bukyamu ku Nnonve Forest eno obwangu ddala kisazibwemu naye ate mu byonna twagala okulanga buli munna wa Kiso yeenyigiddemu okulanga tukuuma obutonde tekinyuma kubanga ate tulaba abantu ab'enjawulo baagala okutandika okulanga ettaka ly'ebibira ate nga balikozesa ebira nga tebalinatuwa wa kibira gyekigenda kusimbibwa ekipya kubanga waliwo omuntu yenna yina ayagala okutwala ebibira bya Wakiso etteeka nga bwe ligamba ayanguwe mangu otuwa ettaka eddala tetugenda kwenyigiramu tuyambeko mu kusimba ekibira era tujja kwanguyirwa fenna tusigalewo nga tuli basanyu.
Ye omyuka wa ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti eno Bettina Nantege agumbudde nnyo abantu ab'emyoyo emibi abeesomye okusanyawo obutonde bw'ensi ekinso okuleetera eggwanga lino akati abaganda ddala mu kyukakyuka y'embeera y'obudde wabulaga mabonga bakulembeza mu kisano kino ekigenda okukomekerezebwa bakoze ogwabwe
bakola babikola ku lwabwe senga abakulembeze tetukkiriziganya nakyo singa bisaanyiziddwawo ng'abantu bazimbamu amayumba bakolamu ebintu eby'enjawulo amakolero n'ebintu ebirala naye ate nga tukimanyi nti nno obutonde bwe bubeerawo ate bwe butuyamba okusobola okubeezaawo ng'abantu tuli balamu n'ebintu ebyetooloddewo bisobola kubeera bulungi so bisaanyaawo eno Uganda tegenda kuddamu kubeera pearl of Africa olw'okuba tebatusaanyizaawo ekintu ekiri nakyo ekituleetera okuba nti tuli bulungi enkuba yatusobola ogifuna naye kati tulaba ebintu byonna bikyuse nga omululu okweyagaliza okwekusa naye ffe tuli basanyufu nti administration y'abakulembeze ba Wakiso district tetukoze ogwaffe era buli kimu tukirese kiri intact tebisigadde tuba tetubimanyi era ffe tetukkirizigana nabyo.
Baamu ku bakansala ku lukiiko luno olwa Wakiso district council nga bakulembeddwamu Faiso Nyanzi ne Yusa Mukikurwe bagamba nti okufa n'obutanyagwa tebagenda kukkiriza kibira kino kya Nnonve okutwalibwa nga batuna butunuzi era basabye gavumenti nayo okuvaayo etaasa ekibira kino.
Mbeere eno eriwo ey'ekibira kya Nnonve senga district tetusobola kukkiriza muntu yenna kujja kubeera ng'atwala ekibira kya Nnonve nga tagoberedde mateeka. Waliwo amateeka nga bw'oba obadde oyagala okukyusa omugaso ogubadde ogw'ekibira ng'oyagala oteekewo makolero waliwo emitendera gy'olina okuyitamu mpaka mu paalamenti ewaffe ku disitulikiti olina okufunayo minati kale naffe bye tuwulira tukyawulira biwulire naye ekibira kino sikwe mulundi ogusoose ng'abantu bakyeyagaliza era nzijjukira waliwo akakiiko ka mukyala bamugemeire kaasibyako ne kiyamani MC5 kati lwakuba nti eky'omukisa omulungi kale akomyewo naye ate era naye tumusaba tuwadde entebe agituddemu tatandika kubeera bubeezi ddiira agoberera amateeka
gavumenti neba esazeewo nti agenda kukabirawo abapenda okukulaakulanya ekitundu era bwebanga ekikwadde still waliwo department za gavumenti oba ministry etwala ku nsonga eno ejja kuvaayo erungamye ngeri ki abantu bano gye basobola okukolerawo newankubadde baleeta enkulaakulana mu kitundu naye ffe ng'abawakiso tugamba nti nno eky'obutonde bw'ensi kikulu era tujja kulaba nga tukwatagana abantu bonna abanaaba basindikibwa mu kifo kino okulaba nti
Fa bwe Fred Mugabi Regis Simba Wakiso
webali nyomo na face Fred Mugabi.